wakkati jottamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhun jiiratu ɓoggi jande gafanu haala Mamadou Sama Sekou jam ñalli sakiraɓe heeɗiɓe. Syndicat ji chauffeur en mobilaji mawɗi Mali sindi dawol mabɓe hakkunde leyɗe Mali e Sénégal yo caggal accident cakkita yontere nde to Kaolack toon laatiɗo sababu yimɓe nayo. Immuji defna jogiti dow tatteji leydi ndi fof ka noonno bentiɗo laji na e haybugol ɓe kaño dun ƴewtagol majji e ley ko warata ko. Haalaji kewi sanne dow kabaru junnugol wattu transition o baale politikoɓe haalnan en yogaji ɓen jaɓanali ngol junnugol woɓɓe hollitijo kabaru heɗintigol leydi ndi. Ɗin woni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe talatare sappo jeeɗi leydi août hitande 2021. Bisimilla sakiraɓe. Syndicat ji mbiyan donno mobilaji mawɗi Mali sinakor be sindi tafuno jahul e garol mabɓe hakkunde leyɗe Mali e Sénégal ka ɗo anniya yo caggal accident cakkita yontere nde to Kaolack toon mbiyan latingo sababu yimɓe nayo. Mbiyan ardiɓe syndicat ɓe holliti yo mbiyan kambari ndenagu golloɓe ɓe. Ministre leydi Mali transport fenni men kabaru communiqué hollitingo ministre o sindi yawor hakkunde leyɗe ɗiɗɗe keɗɗanno kawe anen Kalifa Goyta e dofasama Ousmane Niall Bouly Abdoulaye Kassé.
E wi syndicat national des chauffeurs et conducteur routier on fedde donnoɓe mobilaji Mali ngol dannugol golle yo mobilaji mawɗi tan waɗani kañe karngaji kañe donno e mobilaji gomɓe dow laawi ɗi gomɓe e fedde nde. Ɓe tindini wiide immugol maɓɓe e renugol donnoɓe mobilaji ɗi kañe e jawɗele naɓata. Souleymane Coumaré keƴaɗo haala sina kor Mali.
Ɗon e ɗon min ɓami anniyaji ɗi min kaani ɓamude, min ɓami ɗon e ɗon sariya joppinowomin golle. To Kaolack to min nani miɗe mbawi wardude e camion ngaji kebbinaɗi kaaki, kaso min naati Kaolack fuu ɗon min darto. Police hani jokkude ami, so tawi no hani gollirede chauffeur en ɓe jaati kolotako. Min kalne komin pamata sabi ɗum wona hande tan tiɗallaji hakkunde Mali e Sénégal ɗi puɗɗi. Wakkati fuu tiɗallaji gooti ɗi, wakkati fuu tampere wotere nde non.
Fedde donnoɓe mobilaji Mali ana darte e kanankoɓe ɗe leyɗe ɗiɗi. Immo daro ko yaawi, yalla jam ana warta.
Caggal ɗum ɗo homo fuu haalde e sakiraɓe muɗum, haalde e ɓiɓɓe leydi muɗum hono hani gollirde. Hoɗum woni ko moƴƴi, hoɗum woni ko moƴƴa e golle o. Ɗum golle laamunkoɓe noon. So min keeɓi faminede hono min kaani gollirde, a tawa tiiɗalla fuu heɓataake hen.
E wi ande ɓe keɓal kutteji dannugol golle hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi, aɗa wawi ɓuddude keɓal ɗe leyɗe ɗiɗi kañe jamare mum. Modibo Mawo Makalo andino keɓal.
Mali e Sénégal yo leyɗe gollidoje ɓooyi sanne sanne, hunde fuu gon e kibaru jawdi. So a ƴeewi poor Sénégal o, nafa makko ana mawni sanne e jawdi Sénégal e Mali fuu. So enen jaati Mali, jawle tati fuu ko naatide leydi meɗen ndi, a tawan ɗiɗi ɗi fuu e poor Sénégal o ɓettori. Sabi Mali wona leydi takkindi e maayo geeji, hay nafa ko o ɗum nokkuji ɗiɗi fuu ene ɗa nafa ɓe kamɓe ɓe nafa. Ana hani sanne kalden e kawral waɗe no yaawiri sanne sanne du.
Ko laati fuu yimɓe Kaolack to Sénégal to yogaaɓe noddaaɓe kolliti wiide yawara fuɗɗiti altinere hannde nde hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi. Caggal ko ɓe ndarno golle ñalawma gooto faa ndenaago heɓe. Hedde Dakar to ɓe kolliti wiide horngoji uditaama, yala tawaɓe caggal ɗum fuu ana mbullite sariya.
Sakiraɓe mawɗo tottude hakkillaaji maɗo dow kabaruji amen baŋnga bembe amen Facebook kandu Twitter. Jannginoɓe men lolliɓe 15 octobre 2016 ɓen ɓen ana gonde mbutere golle banggal immuji def ndenno jannginoɓe woɓɓe haybi mbiyan immuji ɗi keɗɗanno banggal muɗum keɓande Mariam Koulibaly du Faysango Alcissé e Abdoulaye Kassé.
Mamadi Keita woni laamiɗo centre Marie Diara 1 Hamdalay. Boukari Fofana woni laamiɗo centre Mamadou Konaté 2 cotinaɗo yaade le lycée Notre Dame du Niger. Ko woɗani haybugol yimɓele immotoɓe kaɓe kolliti wiide no ɓe mbawiri ɓe gaɗirta
keɓo andude yimɓe gaɓɓe greve ɓe e immiɓe mbi fa bonna examen ngaji sukaɓe ɓe fuu ɓe gana kaaloɓe haala goota. Nenno won yimɓe ɓe galda e maɓɓe fewi ɓenɗo min gollidi e muɗum. Ɓe gaari ɓen min nangguiri soɓe du ɓe kolliɓe ɓiɓɓe leydi, ɓe kolli eɓe kinni sukaɓe ɓe, sukaɓe leydi ɓe du.
Mohamed Maiga laamiɗo suudu kumaniɗo immuji ɗe leydi ndi ka holliti wiide ɓe garan ɓe ɓama jannginoɓe pa hayba immuji ɗi. Ko woni ƴewde ko sukaɓeɓe immiɗo muɗum ko ka holliti wiide horeɓe académie ɓe jeeyi ɓamude sariya muɗum.
E ley l'école ngaji privé ɗi min keeɓi jannginoɓe kayboɓe sukaɓe ɓe, min ɓeydi laamunkoɓe tawataɓe ɗon ɓe du yalla na kayba sukaɓeɓe fa ndeno. Wakkati du fuu mbiɗe Marta Kumpa hoɗum woni ley leydi Mali ndi deyayi ngaji ɗi an dokka min kibaruji. Jannginoɓe jogaɓe gaɓɓe surveye examen ngaji beyte kañe e kapɓeɓe jogaɓe muɗum gollidi e ame. Min ɓami jannginoɓe l'école woɓɓe kasen du ɓeydiki hen. Ɓen ɗon yo jannginoɓe école ngaji publique ɗi ɓe gala e yimɓe murtuɓeɓe.
Jangoɓe fa heewi ka fuu holliti wiide no ɓe gaɗiri immuji timmoɗe hitande hikka nde ka wona ko neyni ɗumen. Eɓe jiiɗi kawral hebe hakune gouvernement okay jengi nobbe
junugul kabaru transition hal mudun hewi san hakunde benna bal politinkobe ken don pelle hal nada en bangal budu keddano keben Moussa Mali Cissokho do fotango Al Cissé Abdoulaye Kassé
lewi jottino hala fedde mom nodirta collectif des jeunes patriotes wajibi kina horebe lam hakunde o hokke sarti boyo somi jibbe be ke intina lady malini lewi kanko bill traoulé sababuji kipitidi lam kanko Ibrahim Boubacar Keita ana do faham
le refa
wayli tidde no bibbe adama lamora e wayli tidde sariyaji lady ana nafa president garo jaga transition o sanne en kakkili leedi mendi ko buri harufi en jahantan o iwden do don garteten fa hande si en kenyi kelaw en keppi transition o en gartan e ko waddi en transition o ko fa
hankasi
parti pour la renaissance nationale parena ka darne mudu ana labi sanne do landongol lewi kanko jigiba keita antirtedo ppr secrétaire général parti parena wajibi kina be kinno landinde woteji fati lamu hakunde o sarti mudu heba beydeni
en tinni e ko min kali ko transition hana boyde no transition boydo ana way hono chabuni boydi ni ko buri hewde fu bonanta no laami mbebe keba andure lebbi sappo e jitti woni ko be laami be keba teeral du dum waawa betade
parce que me djipina hakilaaji himbe tan wiide horejo gouvernement on shogel ko kala mayga politi wiide sarti dokkaro laamu hakkundere o teddinte o wirfike haala mudum chapantati lewru juillet yeso himbe la chubabe le conseil national de transition
beta ko fuddi bama ko do projet lulido haybugul tinnare e dawrol mo kura rouge mali fanda mudun woni wattande hakkulo himbe le egube benna jawdi go hejo yoko buri miluji temede jitti sifa mbe gungu golleto don le ben duubi nay les régions bamako ben les régions gawe kandu galure bamako keddana kanko no hun mayga o gollowo croix rouge ko hanni mahamman baba kunta do fesango Al Cissé
c'est un projet qui
projet o darna mudum arande woni faabaade cash transfer ngaydi ko woni wallude yimbe be hebude golleji mbawdi waddande be jawdi di min baawi daranaade hore mabbe faabaade association rewbe faabaade yimbe be titalla o hewti faam kany andal be dune imma daraji di janyeli di wondi wadde di fayoto yimbele egube iwde jonde mu embe titala o hewti anni amudun hore du woni jewde hodo woni ko yimbe be hasindine mudun dun sabi sumi chubi region kaw subagol ame region kaw waran yipude mi chokonade hakille yimbel gombe tobele imma daraji ame di gondi wadde di min garami be do dira jure min golla yella ko min tawti taw ko ana hebe
c'est domaine là que nous avons choisi
Chogu kilo to beedi turide le lumoji bamako batte raf kawral hakunde busel be kanye lamu o ndanno bangal mudun kambe nawtoto be ndardi be hawra do gotu bangu goddo dun ben chogu maro en nebam dun beedi ke dun ko hebani en fati yatra ke dan fashtango Al Cissé e Abdoulaye Kassé
lumo nyama koro yade kalaman koro daborade dividani yade badlabugu kilo tew beedi ke lewi bouchebe be mbawa fey buitude kilo chogu tew le lumo wo sabi ko daba yidi tidi ko amadou sempara horejo bouchebe lumo badlabugu
tidalla gondo funnaange hakune leedi mendi dun sabin bini odo tidalla tew den daba midan kebanno dum uinaaji debbe sappo hande sa itaay unaaji chapane jita wa hebudu dum midan dar gouvernement o faabo mi yalla mendi o tidalla
e dagol choggu tew o ka wana ko jabana fey e juude yimbe faahi e min jidi le lumoji di e be nimsiti du ko choggu liddi ko be tuugino do mudum yalla e be keba wattude mafeji mabbe du choggu mudum ana wondi beydaade
sogo fa hande choggu tew fe huunde buitaaji hin rewbe futtan sanne gouvernement on haani yawde alhaali majjum o do tiidala mo min goni e mudum o min kolli mo mawla koyne buuse en be na kaani ewede kanyi en du tampube sanne tiidala o ka nyande fuumi den leema
chogoji somayaji ana wondi beydaade dum tawede imadaraji di himbele chomontobe wondi wadde di fu chogu 50 maro gambia ka hakune uinai nai e teme didi yaada uinai nai teme jeegon ni lumoji yogaji litre neba debe sefa yeyete
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrab bangal kabaru yamal liru zonga yidi mbiyanto sikasto hultama wide yimbel tato hedde ke asida mbiyanno dudatul sikasto hermako nyande sapo tatle utitanu 2020 mbiyanno yo tiagal ko kambe mobil goddo memondiri mbiyanno rewbe debbo goto kanye worbe do gonnobe lemul gobe ko fe hedde ken danno se lycée dafu hultama wide ko pinio kamion ben ofu sikol latke sabamud to kuri tonno mbiyanno sukabe tato mbiyanno kuri le mbiyanno cercle yurusu kay denno sukabe tato no joli ke jontere jabbidende le ndiam jo tiagal ko be bamino an nyanyal talatar nde yaade mbiyen nokku mabbe ton do be le wotru be gondon nokku be jottino wattu pont nokku pont woni ko wotru mabbe yoppi lawol be fofu chami len jandobe njoliki denno wadi to kuri ton mbiyen lamu yoroso antibna an kabaru ditu yortun do holta wiide kabaru reso mbiyan yorlo lam muti holta wiide reso mbiyan na wonde ciadde legi la nyande noga e jegom lewru ndu denno en waram mbiyan ko buri noga e jegom ben balde hande denno reso telefon ga didde fufu benno hebatake batte ko kambe ciktabe jadin kobe ben bunni ben dido reso di jimbe yorbe kay ndarde lam kobe fude dabare ndel ben kabaru mudna bilto no yawiri dun timta kabaru jaman hande sakrabe mitton tan baawi sati fofu fumpita do bembal amen 3w.2.org madu noddon viamu 37320 do sede yotra madu noddon yota meden magazine hande na fawido imadraji kanko mbien procureur commune na berde galure bamako mbien mo wundi imadraji kiwdi hono mbien e nagugol karim kita madun yimbe rewbe tato mbien do bebe andede den tamo mo jogi bawde o an nyaajidi o wundi di don ko mbien landimo kanko musa mali sito kedana mbien jawbu idrissa hamidou touré do fasta mi hore yo kirejo le suudu amen seriya do si takki fuf na wudi wudi nguika yaadi namaraji arfi kongul wara horeji yangul sukabe e gunande mudu wana minen mujini sifa seriya dimin kinnidi ko seriya yamiri tan min gollata denno ni enadum seriya huliti min golla bawde huubo yalla hinnaade golle mudun no haniri do tafon an yalla bo denno do billital min gatta wana fe batte kasindine saato min tawre ko buli talki temdere faiso li takru wotru kabaru yimbe don tan sato ko buri yimbe temede do e kedoto e le nyaloma goto denno golle modo en gundi ko andaka sabbi yimbe sariya cifata ko sanne bangal talki di takete do atidi ma dun no jabo cafaje mantotobe le radioji di fufu sifa gotum non bangal sariya ka sede sede min kinoto kabaru mudu talki takete di ko buri hewde yu rafinedi sabbi mudu yimbe le hobbe jabata ko fisu njaydi wol fuf e le fiyaji di denno ko mi hutani hore hurgol puddode golle woni ko mi pammi bilite number modo woni ton mu yimbe le hobbe gollata e mudum bur fuf hobbe am bangal politika ko mi hajaka ni yu magistra ko gonbi ko na hajaka ko hadata golle sariya yirudi no haniri bur fuf anya lobbo wana yimbe lamu tande fay gollobe le sariya be andam se neddo no hidi gollude fa fewa siki wala wadan non habitibe amen gonbe le wolde jama be ngala bawde sanne ka siki wala hono mabbe na famdi le leedi ndi mursere ki mabbe e mudum fuf wadataabe hinnaade wolde nder eliti alaaji mudi en fuf no baawi hinnaade golle o ni enna yalla yirwerno hewte wana fe neddo nyimminowo wobbe ma dunno mo hulbinte wonande kala kanon golle mo gondi mo o yo golle gitaade men andon wiide huntande hore kabaru sariya leedi mali wana tan bangal gollobe le sariya beno hayudun bangal be sariya donata domun en sabi onon jaata e juge en be denno yoni ko mbali ton ngal jogolal wonande en fuf fe gote me en kanyum tan wawata hinade dum en fufani jogade anya lobbo o wattu o gofu dudu hinno dum no haniri siki wala on ko mo on janna woytar hewtete.
Vous allez voir, ça va changer.